mexida, Zaki doce. Zaki doce. Ni peshida, Zaki doce. Zaki doce. Ni peshida, Zaki doce. Zaki doce. Ni peshida, Zaki doce. Zaki doce. Ni peshida.
Yeah. They ask if I wanna be rich. I told them I wanna be wealthy. I ball like I'm running the bitch. You think I was working for Chelsea? I'm whipping and working the kitchen. And check how I hustle the gears. I be switching committed. But lately my target is different. I'm man on a mission. I mean, mina taka shida za kidosi. Ku ingiza minority. Ku piga ngama shop in Dubai. Mina taka swamisha maploti. Ku tika na Nairobi. Na peers on my profits jai. Zile machakula ni na sosi. Mashiro na ninoki. Wakuwe ni madoki walai. Ninunuwe share za kidoche. Kwa boardroom ninjoti na coffee na mushi yanguai. Na kaku na traffic na chill sina pressure na tena miss she can do this. Account kama tano na zote zilingiza kitumita 50 juzi. Jumini nini kama missing boozy good MC na hizo party missi kuji. Haina faida the missi guzi. Boys club ile niko ni mabazu kama Chris Kirubi. Nataka shida za kina Bill na Aliko Dangote. Jumona ni jumizi kichwa ni kibonga juu ya Lamborghini kama niko na zote. I'm a G, I believe in the process. The BD cause they see all the progress. Na staki zo mashida za masafara Mungu ni bariki mpaka wa China wa choke.
Zaki dosi. Zaki dosi. Peshida Zaki Dosi. Zaki Dosi. Ni peshida Zaki Dosi. Zaki Dosi. Ni peshida Zaki Dosi. Zaki Dosi.
Okay.
I'm making big paper no bill since Malinda left. Nah, suffer kirusha ka deal deal. Me na investor. Delicacy na skill skill. Bado na finesse. I make millions. Nikagundua money see your happiness. Nikisema shida za kidonga sio cancer or diabetes. Nairobi views wa kibonga. Minko ndani ya Bentley. Bado mhambo lakini account na kiburi. Kiburi ya kukosa kurudisha miskoli ya kirubi. Hakuna mtu ugly. Ni vile umeso tetu, you gangsters who move in silence. Ben kick on in a tippito. First class V2 iron, give me my crypto. Nilikuwa na watch neighbors kwa neighbor. Sign kwa TV ya neighbor. My neighbor ni watch kwa Maybach. Nikiwa chill nikiwa layback. Nipatia na ghetto my lunch pia. Ghetto Madina. Check in Bosho. Inajua the president by Magina. Nataka shida. Adi Pascal and Shoni watch Selena. Zaki Dosi. Peshida Zaki Dosi. Zaki Dosi. Ni peshida Zaki Dosi. Zaki Dosi. Ni peshida Zaki Dosi. Zaki Dosi. Nipe shida za kidosi.